Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pamalawi wanga.com.
Akazoa Entertainment. Manje na believer without family nilichabi. Amai musadanda ule sikulili lose ineni zabwela. Amai musadanda ule sikulili lose ineni zafika. In a day, in a time, in a day ni zabwela. In a day, in a time, in a day ni zafika. Amai musadanda ine nizabwela ninachoke kumuzi kuyataba mavuto ninapita kunja nafika ko amai munipempelele manje guno sizienda walibanji wazipanga watumbu na zinzanga muwapase moni na wasoa. Let's have a time with family. Let's celebrate with family. In a day, in a time, nizabwela. Let's have a time with family. Let's celebrate with family. In a day, in a time, nizafika. Amai, munipempelele. Sikulililo se ine nizafika.
Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pamalawiwanga.com.